Ɗoyo studio tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe yiɗiɓe jam walle moɗo ɗe gone bete altinere nayyi lewru juillet hitande 2022 yamde dianaji ƴaɓɓuri ka sélima sappo e jeɗɗi Ousmane Niall bulɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggui jande to on kumpitata wiide CDAO ɓami dabere imminide jukkongoji ɗi waɗi dow Mali illa dianna e lewru janvier ƴaɓɓeno ndu o kabaru hokkama caggal koɓe ƴimmi batu keñanto akara to ley leydi Gana. Golloɓe kuma taxe sigu garan yoɓede ñamandeji mumɓen syndicat golloɓe compagnie o holliti wiide o kalsi waddete juuɗe mabɓe illa altinere hannden. Yagol leydi Afrique coupe du monde basket 2023 Mali fiya e matchŋaji mum ɗiɗi arandeji ɗi aigle 1 waɗoɓe basket ɓe caleke fiide saabe dokkaka genariji mumɓen fédération malien de basketball yeddi ɗi haalaji yeɗi woni sembe kabaruji beta ko bisimilla moɗon heɗade sijo tamani. Jukkongoji gaɗaɗi dow Mali illa jeenayi lewru janvier ƴaɓɓeno ndu imminama nde dabbere woni nde hooreɓe leyɗe CDAO ɓami ley ko joddi batu keñen to akara to ley leydi Gana. Fedde nde ɓami dabbere wonde du hono wiide udditinde keeri leyɗe kañe e wirfitagol ambassadeur en leyɗe lefol ngol fa ɓeydoreɗe no faam keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Ardiɓe leyɗe hirnage runde Afrique immini jukkugoji gonnoɗi dow leydi Mali ndi gilla jeena lewru janvier 2022 ɓe ɓami anniya ɗum uɗitinde keeri ɗi ɗi dow e ɗi leyi hakkude leyɗe CDAO e Mali. Ɓeɗo ardiɓe leyɗe ɗe dardi ɗum heƴaɓe leyɗe kala gonɓe e fedde nde ruto Bamako. Ka noon jukkugoji fedde nde na fa hannde dow lamukoɓe transition ɓe fof so wona hoorejo transition o e kañe ministre kominiɗo leyɗe goɗɗe. Jukkugoji Mali banggal gollirɗe CDAO ɗe ɗum imminaka yalla eɓe mbawa hinnade haybigol golleji transition ɗi. Kanakoɓeɓe wajjibini ɗum parti fay goto lamukoɓe transition ɓe tewta laamu banggal woteji ley Mali. Anniya goɗɗo maɗo ley oɗo batu o yo nomugol président Guinée Bissau Oumarou Sissoko Embalo hono hoorejo CDAO. Président kiɗo Benin ɗum Yaya Boni suɓama latade dewrintinowo to Guinée Conakry.
Sakiraɓe andondi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hellamen Facebook kañe compte Twitter. Kanankoɓe Mali ana keddiɗo goni salade muɓɓen ministrement yildono weldi ɗum ley leydi meɗen ndi ley haalaji o haali ley cagde yontere nde. Kanko ministre kuminiɗo hajuji Mali gonɗi Sella Abdoulaye Diop holliti wiide salade joguiɓe sembe ɗiɗon ley conseil de sécurité nations unies dow kabaru muɗum yo kaw Mali. Noon holliti wiide himmeji Mali yogaji kuncanaka hoore ka fuu e tawere won daranaɗi fa ɓeydoreɗen faamu andi ko Abdoulaye Diop wi dow faccitago sita sidiɓe.
tadaron yohone lanaji kaɓirɗi wonɗi jungo guɓal barkal ngal pati diwa do leydi manni kasin. Mi holliti bane adama fuu haqqe muɗum ana hani batede sanne. Mbeɗa tijji hande jaade hono komi holliti aduna o funnanɗo ɓe jaɓini ɗum ɗum le kortal ngal woni yiɓe taton cuɓaɓe ɓe haala komin jaɓina ɗiɗon tawaka li o batu ɗum woni leydi Russie e leydi Chine. Ɓe wonko wonde e faabal amen hannde yalla mi haɓa lonɓe hiiteɓe wonɓe li leydi amen déjà ƴeefa hannden leydi Mali wala e hono fedde entretene conseil de sécurité o le leyɗe nations unies ɗe. Mais mbeɗa wonde teɗe dabiri mi jantida e yimɓe wonɓe le fedde conseil sécurité nde kabaruji woni leydi amen kan e mene ndu mi hollita haqqilleji amen hono debre lobbo wawata fiirede yalla jan e deje ana heeɓe. Pelle ko heewi hokkodiri juuɗe muɗum yalla ɗi tollaji ana heeɓa hunce ittele leydi manni. Mbiɗa tijji hannen min dabri taɗani mi feeti e golle muɗum yalla jan e deje ana heeɓa leydi
men.
Golloɓe koma taxa sigu joɓete ñamandeji muɓɓen altinere hannde nayyi lewru juillet ndu ay ɗum wonno ko secrétaire général koma taxa SA holliti ley cakkite yontere ƴaɓɓene nde ley koɓe joddi batu e wi Abdoulaye Jakite ɗum no heɓan wadde dow imadaraji ministére ŋaji yogaji anni ko Mohamed Cissé keƴaɗo amen gonɗo to sigu to heɓini hen dow faccitago Mamadou Sama Sekou sitta sidiɓe.
Caggal duuɓi ɗiɗi domugol golloɓe kuma taxeɓe cagguiti heɓɓude hakkeji mabɓe oɗo kabaru o goto foof no famari ɗum hakkude ɓeɗo golloɓe ɓe.
Mais
fuu meɗe welti hannen saabu de kalse amen o heɓugol muɗum haala mo wiyama hannde beete min ge mi welti ken fa wala seeɗan e yoɓego o kalse. Min ge miɗe welti gami hoolaki so wala fa mi yiya kalse o li jungoɗan to fon saabu de ne ɓe ɓami aadi ko heewi ko
heɓakaba.
Secrétaire général INTM golloɓe kuma taxe hokki taƴorol kabaru muɗum keɗɗen Abdoulaye Jakite holtiɗo wiide yoɓugol ngol banggal compte mabɓe banque waɗete ñande altinere nayyi lewru juillet.
Kortal hannde nga yo famtude jamare golloɓe le kuma taxe on wi joɓiɗi mabɓe ɓisini heɓama. Mi tawi dabiri hannde beete honeno yoɓirta kalse avocat o caggal muɗum kalse golloɓe kuma taxe on fuu waran yeɗe nde compteji mabɓe wonɗile banqueji.
Ñamande ɓeɗo golloɓe kuma taxe ɓe ɓuuri millioji temɗe jeenayyi e millioji nogas sifa ngal fuddutingol golleji ɗi ɓeɗo gollaɓe holti wiide nallandi ni soni laam o na taƴori fiide dabreji muɗum ɗum woni ko Mouhamadou Cissé heɓani studio tamani Guilassigou.
Ko yahata jonte jeɗɗi joni laawol duwansa gaaw golɓe noddirta route national 16 ana uddi o kabaru ana haɓɓi hoore sanne jamare nde ko holliti wiide walde coalition songoy chawara batu ɓe gaɗi batu asawere ƴaɓɓene nde ɗo bama ko ɗo joddade e nantinoɓe kabaruji nde fedde société civile nde baali sappo e ɗiɗi ana darta laawol ngol udditi kañi e ndenagu maggol faɓidoreɗen faamu ni ko Draman Maiga heɓine li o batu dow faccitago Mamadou Sama Sy ko e sitta siɗo ɓe
himɓeji jamare ngalluje sahal leydi ndi ɓuri foof gawo na kewi e wii jeyaɓe toon ɓe ko laawol duwansa gawo tacca ko ɓeydi tiiɗinde kabaru o e wi kanko Baba Maiga jantiɗo torraji mo heɓi dow ɗatol ngol.
Fanden ami yettare gawo mi waɗi ko yettoto balɗe sappo e goho le genni duwansa ni mi wirfitike jaati warmi bama ko kasin saabu dina jama o feew goɗo walano hunde hakkunde gawo ka e ombori temedde jeegonno ga jumira mobileji ɗi antititeɗe katti kattiɗi ana jaɓirat jamare ujunere temedde nayyi jogaɓe fa ujunaji joyyi hakkunde duwansa e ombori saabe karigaji nonkeɓɗe lawol
ewi ardiɓe fedde songoy chawarma batu yobbitingol ɗatol ngol e ndenagu muɗum na hassidina fasanne keɗɗana almadi Moustapha Cissé hoorejo ngalɗo dental
laawol goɗon ƴuwango sewar yetto gawo woni laawol duwansa o ɗu so taƴama natton torra camion ngaji ka jamar ko heewi ana daari onnu ko hande lo ƴaɓɓaɗe caggal ɗi torraji fo wonle jama o yimɓe ñawɓe hano yeyde ñawni e ɓeyde lonkiɓeɗe laawol ƴaɓɓo yimɓe ko heewi hannden wala bowɗe ɓamde laanaji meɗe wullito on laamol taƴa dabiriji hannden yalla jamar an heɓa lente caggal muɗum laawol ndu yoppite
ɓeydade yoppitingol kañi ndenagu ngulɗo ɗatol fedde nde yeli dun ngol laawol RN16 moƴintine saabi wimakko yo ɗatol leydi ndi ɓurgol fof halkede.
ɓiɓɓe mali joɗiɓe ley leydi France jodde ke ley caggite yontere ƴaɓɓene nde batudo kabaru no jaam heɓirte ley mali walde debout pour le mali DPM hunjani hoore o batu moɓe gaɗi olnayi suboali région parisienne halaji mabɓe ana pawino dow toɓɓe kewɗe hono wonɓe jolari e jaam basi hakkunde jaleñi hono ɗum e nandore muɗum halaji goɗɗi ɗiɓe kaali e hunjanimɓe hoore o batu fanda makko yo dartude yallah jaam e deƴere ana heɓe ley mali Aguibo Guindo woni secrétaire général association debout pour le Mali keɗe ko wi Halima Yatara ndu faccitago sita sidiɓe.
Mi teekini ken ko fotta lebbi hannen mi taɓɓiɓe leydi Mali ana hani jantidede yalla jen e deƴere ana heɓe saabu dena ɓiɗɗo Mali wonɗo ley leydi ni ka e caggal leydi fo ana ñaago Allah hannde jen e deƴere wara ɗum saabe kortal amen hannde ga ana hasgini jaati mi ɓattor ramu ko mi jentira meɓɓe ɗuuɗi saabi hannen ne waɗi ɗi immadaraji laamu ndu watte koyɗe mumen hen mi yetti hen gaji mi jantidi mi hollita haqqilleji amen mi janti ndu sesileji ko heewi ko dootaɗo kabaru jen e deƴere meɗe wondi e waɗde golleji muɗum jaati yalla hono kortal heɓirtede leydi meɗen jamar ko tawa ga fo wiyalligen sanne yogaɓeɗe hollita haqqilleji mumen hono ne golleɗe hano yehude yesso min ge e miɗo ɗan gabaro ana yihi tan o woɗiri saabu dena mai janti ndu hone wolle woni hakkude leñi wonɗi ne leydi meɗen yalla hono ɗum accirta
gollirde noddirte nde projet autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l'éducation andirteɗo IFANTA ana wondi e daranade surbayɓe kañi e sukaɓe rewɓe janggoɓe wonɓe bafulaɓe ngo hakkillo ngo fandema wondi golle muɗum hokki kake gollirɗe ɗe kalisi muɗum ana ɓuuri millioji deɓe e joyi CFA leyɗe kake ana hen machine ngaji ñowoji kake salon de coiffure fayottade velo ngaji kañi e goɗɗum goto e maɓɓe fuu ɗon kamɓe faabaɓe hokkama ujunaji joyi CFA fa ɓeydoreɗen faama anni ko Moussa be Sidy be keƴaɗo meɗen gonɗo to bafula ɓe to heɓinen dow faccitago Mamadou Sama Sy ko sitta Sidy ɓe
ewi dikkap bafula ɓe ngalɗo dokkal lato sababu ndewoy koye hinno jandeji mabɓe ardiɓe hultiwide ɗum ɓeɗo sukaɓe juppiɓe ɗon jande ha kasin hinnoto kabaru muɗum o ɓami addu wiide kaki gollirɗi jogorte no fewiri keɗɗana Oumar Sissoko dikkap bafula ɓe
ko yata rewɓe capanɗe jeegon ka e surbaɓe noga e goho janggoɓe lekkol wonkomi kowrtana hande beete woni e ɓe badde rewɓe yamɓoɓe kilogaji tati suukam fo yaade cuuɗi lekkol goto e meɓɓe fo hannden mi hokka e nexo goto min dekkap jaati hannden mi weltiki fa wala seedan do o dabiri fiyaɗo min wala fo ko haalma kasin saabe sayo ɗum ana nato saabe hannden ɓe sukaɓe rewɓe ɓamre jande soobey
fanda muɗum woni windugol inde uñaji ɗiɗon sukaɓe jogiɓe hakkude duuɓi jeɗɗi duuɓi jetti e lekkol ekkitiko golle uñaji tato temeɗe jagum sukaabe be njeta bindi madun njuppibe jande jogibe hakuno duubi jenay e sapo tati e kanyadun hinnaade kabaru hebgul golle teme taton e kanyadun hinnaade teme taton sukaabe le oro nokudo projet o woni fodde dum timmude dum ko holti Bokar Kanté njubina golleji oro projet
am flek kenen
me kawntini ko yata balde robe teme taton hande cuubabe le lamorden me ekitambe binni e jande mamaraare me tilan kasi me ekitabe golleji kewdi dibe way wadde le nyala to warande mo be kaaki golle kesi dum ko heewi en nanal mudum sabde na so waabe janginam di golleji me waawi nan hoore mabbe nyala de warande
lum faadi bala
mistin wiide di do am sudaji di hebi lawul sabi UNICEF e kanya gollibe mudum no rodde edi ko won ko Moussa Bey Sidibe hebe ni jutamani gila baflobe
le balde sada keddini de julde layya jama ana heewi fa buti le luuma mango bamako le wattu ka himbe yaabe somo waade be kollitiwide kulle de ana tiddi kambe jaagotobe be kulli kambe do be boyto wiide jaaguji fa be kebade ana tiddi mabbe yogabe mabbe kollitiwide wala fu goddon ko mbaawi wadde so wana samminde jaaguji e samminde cogguji kaake mu ben yalla ana keba dañu ko ciotti Halima Yatra yotte le luuma ko andi ko hebi ndo faccita ko Mamadou Samaze ko sita sidibe
jama ani heewi le luuma ngo bamako e odo wattu badade idindi tielaji di tawre fuf kilam be nyakali fi yogabe mabbe ka kino tan termude kulenterji di tawe codata
son a hanni yimben cobu kulleji kattataadi be jaabata ko ma jaati be jokkina lawol mabbe me wari men yila le luumo me jaw honno kulleji wodiri homo fu ana andi handen wi jama on wala kalsi ko heewdi ana yidi sodde gabe wala hunde
e wi julabe kanya kilam hewbe luumo hikkango na sirti e ngorawane be holti wiide yo sabiti allahji jogi leedindi bur fuf ambargo e kanya wadi ndenagu
luumo ana bubbi sanne min be giddi bete fa wartande joni hunne fe allahum ciotte tofon warda fu min kanan on cogu kulleji e yana tiddi sanne witta do fu yo sabe jukmoji wadade fawado leedi meden luuma ke wala hikka honane dubta idin
fawde kado tidalla julabe yogabe holti wiide njettiraka sottude marchandise ngaji mabbe e locco guji jafudi
nana sarbetin drane
minen wari sodde serviette kan dabba maaje medde ciotta seeda ni samoji medde hokka gineji amene e ciogu goddo wala ciogu minnaado sabde na jama wala kalsi fodde bo ana yaftira seeda mingen ciodri o gude tati joni
holu on dano warani ma yere
mistin wiide landinal idila hikka yo elleti allaji kiwdi man koobe ngoytiki lam koobe yalle fiande dum dabare
maccingaaji didi di piaka kawangoji didi hay dum woni jaabumo mali wadi le yaltingol la yagol coupe du monde basketball ko wondi wadde Kigali le leydi Rwanda fiobe be mbi ko haddum ben fiire yo njoba ndokkaka e be ndokkaka genariji mabbe ka non federation malienne de basketball holliti metti mudon na do kabara mudon ko be mbi dun du don ko be mbi ndokkaka genariji men dun nangabe hakkilo fa be dure den fam keddan Mamadou Samaseku
e hakkilo joueur mbé odo kabar o yu kuteji adingaji pamadi di jotinaka e kanya dunno sifa golleji di be holliti hankasen be jamanta e wi mabbe be dullay fey kuteji kado ania denno be hefi federation mali basket e kanya ministre humaninde haru sembe chaldi ko equipe o salike wadde match uganda woni ko federation sefike do kabar mudu federation holti wiide dum juhimo sanne e joueur mbé salike hinade odo kabar o e le communique be holti wiide ministre humaninde haru sembe chaldi bami fa la almusaddaji njoddiji mabbe kala ko yowi do dawul mabbe e kanye almusaddaji goddi ila bamako do deno federation bami adi fiti dabreji la haddi hono dido torraji bondoji inde kabaru sport leedi mali ndina hanno tawede e dido matchaji di latsudi sababu ndi yaha e coupe du monde hando wadede leede tati Japon Indonesia e Philippines mawuri
Coupe d'Afrique kan 2023 ko hanno fiede du Côte d'Ivoire hakune lewru juin et juillet 2023 bantina ma fa janvier et février 2024 kaf hoki o kabaru kenyan wido ko wadiri dun yo sabe wattu o wadde wadingol bantingol e wi mabbe ko lebi juin et juillet yo wattu mo kambo tobata sanne le du Côte d'Ivoire ndin fatiminiren kabaruji de haro chaldi di en jokkinan hollitindi wide Joliba AC bamako kany wonno champion lati champion kenyan championnat Mali une yambere 2021 2022 be be nodirta les rouges de Bamako be kanya ndu kabuno coupe Mali o dun wadi anaya yontere jon dun an holla wi de be kibi coupe ngaji didi woni coupe Mali kanya e championnat
Sidio Tamani de Faba Muya gouvernement Lady Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakirabe watto nangiri en juudene ne acciranni kabaruji de handen ka andodi fudo mbahi be do www.studio8.org na do fakiti no don bayno do numero via mo 37320 wassalam
Sidio Tamani
nelaɓe union européenne jeeyi alalbare yaɓɓinande centre régional de recherche nokku gonɗo samakoɗɗo e bamako ana wara kilométre ŋaji seeɗa nelaɓe ɓe ambassadeur barta ouvri woni yeeso muɓen fandaɓe mo yagol maɓɓe tan yo dartude golleji ɗi centre o wondi wadde o santi golle muɗum yo huncaninde hoore yirwinde kula hono demal meɗen yalla guuri ana ɓeydohle leydi mali ndi centre o no lettinde wiide meccitinde wiide omo woni samakoɗɗo e bamako kilométre ŋaji seeɗa Mahamane Baba Kunta ana wonno toon andi ko heɓini hen do faccitan Mamadou Samasego sita sidibe
le magazine parlant de l'environnement
ndedo gulire lugaji na hawntina gulire kewde yo gulire kedde annor ndu humanide lugaji bibe jallo nokuji lolirdi tropical et semi aride ikrizat nokku annor ndu bangal legum ngaji laddeji e konande mudum berade ndun no gulirde demal e kanye dun lugaji do margal dabaji yo gada imadraji le buru fuf lugaji hebgol jawuji ti allaji din demobe yimbe galle kanye baltinobe hasindini dawol union europeenne fuddiri holtingol pour dije lolirdi smart food mo initiradi gawri tigaje e nyebbe tagal mudun yimbe be jehitu laboratoire lugaji kewdi ikirzat holti dun kulentreji di golleji ngati do mudun kanko bart ouvri e kanyebe wondibe horajo ikirzat runde afrique e kanye wudundu docteur rama jita tabu memidun hala tialaji di gollirande jogi
ikirzat c'est depuis 72 on travaille dans la zone
gidi bamle hitane 72 meto gollale onnuko meto idabiriji mawdi ko hunchini golleji amene yarda yeso ngame tawta fo yimbe fa hannan tinno faabo amen hono remoɓe yogaɓe anton wala bawɗo fessodde winne so ndungu heltidu a tawan ana tiiɗi sani wala bawɗo fo ko wallata ɓe e waɗaɗi golleji hannen men hasigini e yimɓe walloɓe amen sanne saabu nde ɗutan laafi amen yalla men heeɓa wadde golle amen no woɗiri saabude on nokku hannen ana faabo jama o andude kulleji kewɗi mene me wowa immade me tawna remoɓe jaati nokkuy to gollata ɗo me ƴewano ɓe gollirta gagga homo fo ana fiiti e gollaga hokka waɗaga meɗe gollirɗa pelle ko heewi fawta uir e nandal muɗum ga ɓeydo faabotako amen sanne honono gouvernement meɗe hasigini e laabi moƴƴine ɗi anan snato saabe hannden meɓma yaltana ñamiri amen gollaɗi meɗe hasigini e winnedu sanne sa ƴeewi hannden coggu winnene hikka ƴenti fa wala seeɗan dinaji duɓ ƴaɓɓiɗi kabaru janggude amenne mi won kaaki lobbi e jama ko faabata amen huncude torraji hokkude ande kese ɗemo wonde e tewde ɗe meɗe wonde teɗe dabiri fa hannden
keƴaɗo leydi sedli mali christina kunel yetti sanne ɗiɗo golleji lugaji centre o o ɓeydi wiide union européenne waɗan immadraji e ley yewere kabaru demal yalla huncana hoore keɓal guure
min ge mi weltiga hannde saabu koɓe hollitile jama o wi rewɓe kamɓe waɗɓe fof fotu e ngal gollal ɗum yo hunde tentere hannde jaati saabu nden so ɗum waɗama ɗum natton kowran ɗum waddan janndu le nokkurre amenne ɗum no woɗi jaati feyde kabaru bani adamako gorko e debbo happodire gollal nokku goto minen fedde amenne joɗine malle ana yiiɗi hono ɗi dabiri taƴal sanne saabu ɗen hunde tentere
keƴaɗo union européenne yetti dun imadraji ikrisat sifor icraf world veg il ri iita weltanike ko gulliji mabɓe ne maate e le lugaji kabaru demal yewera leydi mali bartu ouvri holti dun faaba union européenne fewde huncangol hoore kabaru nguure kaydu yewere demal
ce centre de recherche
o centre ana nato saabe huncude torraji hewɗi itta ɗo hoore remoɓe fawet tan hono ndemoɓe jardinŋaji nandal muɗum kay yimɓe jogiɓe guese ɗe mawna sanne haajaɓe limde hone badde leɗɗe lu'oji e nandal muɗum ana faawa ɓe fo e nandal muɗum union européenne yo fedde mawna hannden ko wallata amende gollal amen ɓeɗe faabo ɓiɓɓe leydi mali ko heewi e ɗi golleji e nandal muɗum gasa ƴeewi hannden le lefol sahin leydi ni yimɓe ko yata million capan tati ana lafa ñamiri ɗoduyo torra mawɗo han ɗo hunceede meɗe taƴe dabiri fo yalla ɗo ana heeɓa haɓeede ɗo mbiɗe tijji hannden fedde entretien centre recherche africain natton saabe hunjire ɗi torraji nandal muɗum ko heewi soɓe faabama ɗo laawol kalse e nandal muɗum saabu dele on nokku ɓe won yimɓe tun anduɓe golleji mumen jomiraɓe ande ɓen andi no ɗi torraji huntirte ɓen haɓɓiɗu ɓe ana wanatede saabe haaɓa weelo won woni leydi meɗen mene mɓe welti fa walla seeɗen hannde
vraiment enthousiaste
jite wiide oɗo centre o na yirwi e ley lugaji ila huncata hoore kabaru demal e tiallaji uliɗi e waktu e ndenagu ñamduji ley mali ɗum ene timta yewtere meɗen du hawalu lollirde parlonde l' environnement mo heɓan en Mahamane Baba Kunta gonnoɗo to samako toon o jarma heɗadi o jii yontere warore
le magazine parlant de l'environnement